I'm the lap daddy Bans F188, aka the vocalist up coming rapper.
Sounds great.
Lobota Sabale is in the building. Wafiana San, San, Wafiana San, San, Wafiana San, San, Wafiana San. If it's your malava, la Wafiana San. Wafiana San, San, Wafiana San, San, Wafiana San. Ya malava na bwafia kwa mwati mwana lipo mulavu. Na gelo na lepela na kwa nako beta avu. Tuwa likele chapazi tumia kafoi fiatitike na likene na techive. So body bitch let lala nati let me make a call. Pako kola mwone kofi temu bola fago fago na lishapoko. Yellow eye niko follow kanko mwone kofi. Bizat shine shili biza sana ngeipi kafe na la kutumi. Noke wende shako baby kumesu wala komena. Pako kola konja shok kuma phone off. Mwati mwoku sabu lukutila mulu wafu. Neshita potion kafike kofye pamiyabu. Shave na mawanga wamfulu muna luwabu. Nshafi kile naisa kumanya ndume shaku. Yellow bro, njeti lako nkashi show. Kusafi kapa bondi ya hija hija dialipu. Time ya kumoneka ni kuma kokoliko. Liri ya isafi kukumuipusha ni kuisa watula. Kare mfikile popano nina kukulindi lama excuse. Ale pela yose ya liyabu. Never trust and get up and wengi malush. Narisamu lila fire land of yoko watulolo pampela isati. Na chivana rastron. Wafia na san, san, wafia na san, san, wafia na san, san, wafia na san. Ivi vya malava la wafia na san. Wafia na san, san, wafia na san, san, wafia na san. Ivi vya malava la wafia na san. Mwana dileka, nimbika kwa kasaru. Pani kwa isafu, wubi okusapo nengulu. Nangu tefya mwono kusafu, wamo tunturu. Fiatiti kila mubiyo, kuli wediwe skulu. Fia malavu, nalilavaku, nalisambamo. Ndimu jeep love, nefidimba, nimpampamo. Kugwelela kumalushu, wala boy pingamo. Liashidi ya kutepe kakachora na ivimbamo. Nalimuwa isheda time, naleba fukami. Nalimokula chitanga, wabamo na wabafisama. Hatia, nge chwashuvele shuku tikama. Kubaisa kutola, vamu sendama kwa chena ma. Wafia na san, san, wafia na san, san, wafia na san, san, wafia na san. Ivi vya malava la wafia na san. Wafia na san, san, wafia na san, san, wafia na san. Ivi vya malava la wafia na san. Didi Ashley Kai Lobota Sabale is in the building. The lap daddy band Kulanda kupoza finished. Big shout out kwa watu kutikana kupampa mule sale pale dodi ya shirikai. Apaya wafia tungole fuwa kuikatefu pele vesha kubi harama roo. Pera firesa mkui karakorole ikatano tuambo kupepe katetu kwa neshi. Our success is the best revenge. Let's go. 1-2-1-2 Fingi fia kulando fona kwa tanomba. Poland of your two in a tunnel, Panto. Ah, it is the car. And the water hit it, there are guards. The jail and the land that shine up. Brayo. Vashad in a phenami monop. Resco. Castle Court, the CB Wilson. Mr. Isa Shanap. Big man with.
Yang Lewi on the beat.
Nabambi nabambi what you are shock. Sounds of DJ Fionse Fionse, ladies and gentlemen. Hey, Papa's media panu wote pa blow. Ben Mona Chan Jemode Bash. We keep on pushing.
Download it from